kelele he la masopa o le re kete jwang ha e le re kete jwang ha e hele he la masopa he masopa ite ka tsala fela ha ya masopa go dibeletse he ye he la masopa o le re kete jwang ha e re kete jwang ha e he ye he la masopa se di tsana ba e le re kete jwang ha e No, I get the wrong high, hey, yeah, he la masopa. Nga. Awelele he la masopa. Awelele he la masopa. Hey. Awelele he la masopa. Hey. Oh, tarikha me ngwanami. Oh, hai hama so pan yabala ae ae ko thagi khan ye ngwan ae 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 le 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 la Hey. Hey.